brother E-A-T. Yo, Shikuma.
Realness. Nakumbuka those days, nakumbuka those times. Back on the bench, nigga, nigga, wanna rhyme. Nigga, promise my mama that I always be a soldier. Forget about the drama, when my life become better. Maisha yako bomba sasa. Change dola we kila saa. Iko na tagi kubwa kita. Hakika nyota yangu inanga. Legendo, watch a legendo. Legendo, talk to legendo. Legendo, watch a legendo. Legendo, talk to legendo.
Studio na shika mic. Nakenda visa si for the time. Nasiona pesa. Music up is pesa. Music. Ola ni cho pesa. Pesa.
Zile haso mkisita kwenye geto tuko mtantu na haso maisha plana tuja setu, setu.
Sababu ya music.
Chendi dole we kila saa. Iko na tagi kubwa kita. Hakika nyota yangu inanga. Legendogo, watch a legendogo. Legendogo, talk to legendogo. Wakati kwa home kwa mama unafanya homework. Mini kumtani na safu wanapiga roadwork. Dingi mshara hautosh mama mama nyumbani support. Hakuna Christmas wala Easter nchishakitanda kimoja. Now my sisters, the mall up again, do I need you a walking little choker? Kiasin little sota, a fasting little costa. Walking little gota, and a fasting little tosa. Watch a zebra promo. Is that risking the half weather? Wakataka build now, slab and inget hair leather. Na silly pretty kisses, kwa kuchungi a geneza. Kwa the law, I need my sense, no lofanya make weza.
Niko studio na shika mic. Nakenda visa si for the time. Nasi ona pesa. Music, up this place, smile.
Legendog, talk to legendog.
Studio na shika mic,
shika mic.
Visa si for the time.
Of course.
Nasiona pesa,
music.
Job please bless my,
bless my music.
Hola dicho pesa,
yeah.
Bless my music. Studio na shika mic,
microphone.
Visa si for the time.
Of course.
Nasiona pesa.
Phoenix.com